yamde jididi silmaji chapantati woni Dakar waktu goto fawi hen to Paris l'amour de France
Ahmadou Barouba
teddube heedi be RFI fulfulde jamal wale mon bismillah mon e kabaruji di hande talata sappo e tati lewru dida buru hitane ujunaji di nogas enayi Abdou Diouf Abdoulaye Wad horebe hibbe leydi Senegal be jiwtiji e biyetedo Macky Sall horejo leydi di yontere tiagal ko yetti pelital dirtinde wote hore wako leydi Senegal e do cimtol gol be jaltini kambe dido be eri madawri yankobe leydi Senegal wadude jewte kaldal kawral kono kadi sukabe be acce seppoji puddidi gila aljuma faltiro tiagal ngal pelital horejo leydi di Burkina Faso alet kikide konu kobe siwilebe kono tolno e sappo e go warama e dow lawi leydi di be jabbi ko bomboje tufade hakkunde dori e do wiete kaya rewa leydi di pelle jedi yankobe tuma tufude de bomboje to Cote d'Ivoire weltare no jokki teskede der leydi di bibbe leydi di ana jokki e fijoji mumen e belamma dum ko tiagal de diddal mabbe jetti desewal gal hecci hanki kikide fettobe be holli desewal gal bibbe leydi di to dingiral Felix Oufye Boigny ngal Abidjan dum ko tiagal de be jilli e der kodoli sare de teddube heedibe RFI fulfulde bismillah mon e kabaruji di Abdou Diouf e Abdoulaye Wad horebe hitbe leydi Senegal be erima e batake goto dawri yankobe leydi di fu wadude jewte kaldal kawral e dow jam e dejere yidde be worbe dido ardibe Senegal ko buri dubi chapantati ko yo sukabe be accu se poji di be ciuti kongudi mabbe ko tiagal de Macky Sall yetti pelital dirtinde sungoji hore wako leydi Senegal e fitinaji jokkudi e mudum Abdoulaye Diallo
be hore be hibbe Senegal andini wonde ko tiagande be yottide hore joleji ndi Macky Sall be wadingo erango e biol holli tolngol be bangini Macky Sall selini kongol makko yewitingol e angal tawegol makko kasungoji hore yakuliji ndi e wi mabbe hore joleji ndi andini be wonde o sembine darnde makko ngam no jame dejere tabitira e der leji ndi ko yawti dum Abdou Diouf e Abdoulaye Wad holliti kadi wonde be landike Macky Sall yo noddu kalla no boy yawde sabu yidi mabbe sin tugnima ngal hollitol ko yo welditel hebo e dergal kaldigal harako e dow teddingol osngal leji ni ko dum sabi be horebe hibbe dido noddi ardibe lamu ngum lundibe be e ardibe pelle societe civile tawe ka kaldigal dum ko ngam sugoji hore yakko leddi ndi nyande sappo e joyu lewru sappo e daburu wade e do jam e labal harako o candidat ben fo tawete e siftinde hore jo leddi ndi Macky Sall jettuno pelle tal ngam dertinde sugoji di gilanden se poji teskam e der leddi ndi hatato wasi e majji pitali mabbe hewbe gagni e mum se pobe hewbe kadi fawa jungo
Abdou Diouf ardima leydi Senegal gile hitande ujunere temet jenay e chapan jetiti e go ha e hitande ujunat jidi Abdoulaye Wad kanyum ardi e leydi ndi ko hitande ujunat jidi ha hitande ujunat jidi e sapo e didi ko Macky Sall lomtimo e japere lamo Senegal sardi yankobe fedde leydi l'Afrique hirnange sere awo onjidi hanki horejo sudu sardi ju Senegal o wite ko mam Amadou Diop kono kadi e horebe pelle dipitebe to sudu sardi ju ndu fandare ngonjilu ko balde nayi ko yaade koyde jam hakkunde yimbe dillobe politique kono kadi hedade goto fu e mabbe ngam dabbude dabare na mbien peje al hali dirtungol wote hore wako leydi Senegal Fadima Sia
ko député ben nayo e gollonobe CDA wotato ngoni do odo saha e gardogol Mohamed Tunis Sidié gardido sudu sardiyankobe CDA wo hanki be kawri e Amadou Mam Diop gardido sudu sardiyankobe Senegal ngam famde ko kewi ko e leydi ndi odo saha on hollitibe wonde sarya dirti gol subngoji di addudo ciowo waylani dosngal leydi ndi hono lundibe mbiri ni wodi tan ko be ndewani article 31 dum wadi hande be mbawi riwtude nyalawmo subngoji di ha sappo e joyi lewru sappo di daburu Amadou Mam Diop beedi hen kadi wona horejo leydi ndi Macky Sall danyingo miijo ko kambe sardiyankobe mbindi tottimo kanko Macky Sall o wiyani e o wiyani ala o yeptan be mbadi tiagal horejo sudu sardiyankobe be nulabe CDA wo putti ardibe pelle deputebe woni Abdoul Mbow mo benno bokk yakar Biram Souley Diop mo yewi e Lamine Thiam mo PDS be joddi kadi e mawbe landaji politique hande mabbe kawru e societe civile so be jofni mabbe mbat yamiroje faade ardibe CDA wo ardibe leydi Senegal e landaji di Fadima Sy, Dakar, RFI.
Amadou Mam Diop, Horejo, Sourou Sarriji, Lady Senegal. Senegal hajo ni sepongo kautal nwye platform no etatika dun wuni fedende wana lami yankore. Yidu no wadude yamiraka ko prefembo Dakar andire dum hanki jamma ngo sepo hanu no wadude ko hande e yamde sapo ejoy e osaha enganda tafon so tawi e yidu nyubu no bengo sepo njokan wadude wala ala kuhuni nfo main gartu e kabruji men. Yontere chagal ne Horejo Lady ndi makisal dirtini sungoji hore waku Lady Senegal hanu no di wadude nyane nogas ejoy lewru nungonden ha nyane sapo ejoy lewru sapo e didaburi hitane nengonden. Horejo Nigeria ardido fede sedeawo bolatinu buno fada no Dakar hanki altine kono ngunjillu mako dirtinama ko sardi yankobe sedeawo nguni e wadude e njillu yo saha inder Lady Senegal. Chagande goto e jango be dudal maungal Gaston Berger ngal San Louis rewo Lady Senegal mai e se poji wadudi aljuma faltidi sabu hollude mette mabbe ngol dirtingol sumgoji sendika en janginobe nunguni e hofungo juude balde didi e gila hanki e hande talata. To dulal jabi hadirde Asan Sek ngal ziken sor wargo lidindi e jango bebe achiti gole nambien bengachi jangude. Mbailen kabaru payento Burkina Faso konun kobe e siwilen wara makadi e do ulawi lejindi. Dun wadi ko kikide alet konun kobe e siwilen njapi bomboje tufade hakunde duri e kaya e rewali dindi. Nyakata imbe sapo ego wara betato wopbe mbarmi e pele jadi yankobe tuma tufude de bomboje Abdoulaye Diko.
Iye mobilaji de konun kobe Burkina e Niger otata njapi de bomboje tufade e yaltere taparko nyawlal alan. Ndingendi ni kilometru ji chapane jago mwune hakunde mum e duri. Tafan mobile civilian adi yabude bomboore e wi CDN yin enjoyon ngono e limagel fu mayi yin matawanobe moto njidi seltude ndeno kanyum endu njabbe bomboore didon mayi don e don jokki hen kono ko be tawabe le blendi njidi no yawiri jamtade bedo civilian kanyum endu njabbe bomboore fu e nokkure waternde taton e bendon kono ko be mayi don nayon wobe barmi naba suudu sawrudo kaya e cek cek kabaruji di goto e beldon nayonno heddiki e barmi mudum ko dum holli men goto e drani do denagu cagal wakkati e daragol sabe di fitnaaji di moblaaji temede temede de konu kobe dowti nangeti lawol faade nyamey la mode Niger libbi kurde handen sabe uddira gure e galluje moblaaji civil en jaagotobe dawobe e gollorde kina dowte e konu kobe yalla anandeno e kippalde jihadiyan kobe ngol lawol hakkunde doori e kaya ana je e lawi burde fu hulubinaade Burkina Faso
to Liberia fodde balle sappo ciagal ko suba e jagoro halfinaado denago Prince Charles Johnson o acciti golena meno rutima golle gila balle didi suddibe walla mbien rewbe kono kobe artube Mali no kolla mette mumen e o jagordo be palima lawi Morovia ngam hollude mette mabbe e do ngurnam chattudam ko be wurata wondude kadi worbe mabbe fetoji ko hanuno wadude e nyalawma mauninde kono leydi ndi Haiti hore jo keso Joseph Boakai nantini dum hanki kikide jonte tati ciagal ko suba ardade leydi ndi o hebi fitinaaji ko wala mbien fitinaaji adidi e lamu makko to Republic Democratic di Congo ciagal nde sepoteska ngam hollude mette mabbe e gonka leydele tubakobe e der Congo kono kadi e fedde oni fedde gota go windere horejo leydi ndi nantini hanki kikide e horejo leydi ndi nantini hanki kikide wonde motoji njafodon horejo police leydi ndi nantini hanki wonde motoji taxi kadama e der commune bo Gombe yeyobe yilotobe wondude kadi e potite yimbe ko buri yimbe jeegomo ko ko hada e der nedo nokkure fijobe Côte d'Ivoire folube desewal kan hikka kolli hanki kikide desewal ngal be cionyingal bibe leydi ndi to dingral Félix Oufé Boigné Abidjan dum ko ciagal ndebe yili e der ko do lisare ne kedo den jantode Abdoulaziz Diallo
ko tumbo ndiral welo welo wawgal wajuldere wadi hanki kikide kastade Félix Oufé Boigné heewudo tef e tawnde horejo jagorbe leydi ndin Robert Begré Mambé e ko e jaggelamu duudube wondude e jagorbe mu jama jabbibe be benkellani Max Alain Gradel e dimmobe mumben goto goto e hore welo welo mawngo e der de nokkure wi'etende kadi Félicia ado dun haribe folube e ngaal desewal leyde Afrique fuku koyngal kan wangino e der sare Abidjan den hollugol desewal mabbe ngal be jindi e dendangal lamorde faggudu leydi ndin tay hino dowti be yimbe duudube e bambanay bebe yimbe ben hino sonka hibe yima hibe ama tay fijobe mabbe ben hino webita desewal ngal hande mawdi Côte d'Ivoire din no habba ka galle lamu leydi ndin ko ardido leydi ndin Alassane Ouattara woni ko jabbotobe weltanobe ngal polgal ngal be hebi Abdoulaye Aziz Diallo Abidjan RFI.
Abdoulaye Diallo a jara maydi do kabruji teddube onan ne konon. Yamde jididi silma